Trigger Records. Hey! Hallelujah! Oh, yeah! Ay, 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 Jadai,
ametenda.
Elohim,
amefanya.
Mungu,
ametenda.
Mungu. Aya sasa kaeni chini mtafune karanga ni wafumbulie mafumbo. Yesu ametenda kwangu kwa ukubwa yaloshindikana mwanzo. Saa yangu imeshafika sasa amefungua milango. Ametundika mabango. Amefanya matangazo, Yesu amenivua usongo, kakomesha masimango, kwa watesi sasa hili ni funzo.
Mwachia bundi kule nyuma mimi sirudi.
Sawa.
Mukubali na mukatae.
Sawa.
Kwa Yesu mimi nimeganda.
Sawa.
Sitoki napiga vinanda.
Sawa.
Oh, na celebrate. Mambo ni fresh. Hapa sitoki nimefunga break. Mina celebrate. Mambo ni fresh. Hapa sitoki nimefunga break.
Records.